Limited, tikufuna kulemba ntchito ma security guards. Anthuwa, akalinde experience, kumaso MSCE, kapena JCE. Koma ngati mulinde MSCE, kapena JCE, koma mulibe experience. Bwerani, Chifaifa Subsecurity Limited, timapeleka maponjiro. Kwa onsa, minetu kwa limba ntchito, udakale nduka daulo enera, panchito I. Lembela nikalata zanu. Kusub Security Limited, E63, Post.net, Blantyre. Bwela nindigala dazi. Kumansu mo original certificate, pamanja. Lowe lugarino, yambila nani koloko mawa, jivama interview, atzajitika tsigulo mwero. Kublanta, tirinse wazomba. Kudusa baga jere, tisana fige mabanga, kapena chila zulo teno. 0992-006-755. Kulirongwe, liri kumakalani area, air wing, nse uwasante. Number, 0999-968-451. Tiriso kunzuzu, pepiti mwase wachiwanja, opposite old airport. 0992-006-788. Kwenisa nikalata azipa manja, kuma ofisi atu, Asub Security Limited.